As amended.
I put a question that clause 3 as amended stands part of the bill. Those in favor say on the...
Uganda jamana ka politiki jɛkulu ye wote kɛ tarata wula fɛ. Ɲɔgɔn ye ba dɔ la walasa ka sariya dɔ ta min bena ɲangili gɛlɛnw da cɛ ni musoya kɛbagaw kan. Wasadenw ye fɛn caman semantiya sɛbɛn fɔlɔ la min tun b'a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ be cɛ ni musoya kɛ walima n'a bɛ fɔ a ma ko a ye LGBTQ o be se ka san 10 kɛ kaso la jamana kɔnɔ. Cɛ ni musoya tun tɛ sariya kɔnɔ. Jalaki kura munu latigira sariya fɛ olu hakɛ ma dɔn o yɔrɔnin bɛɛ. Amerika fanga bonda White House
repercussions that we would have to take perhaps in an economic way should this law actually get
ye jamana lasomi sɔrɔ ko ko kɔlɔlɔ munu be se ka sɔrɔ ni sariya nin donna baara la. Nafolo kɔlɔlɔ bena kɛ bonɛ ye tiɲɛ na baw an be sɔrɔ ko dɛmɛ caaman minnu di olu ɲɛsilen be kɛnɛyako ma. John Kirby n'ale ye jamana lakanatɔn ka kumalasela ye o y'o si Fox Ode Oyewolo no ye jamana ka kɛlɛbolo mɔgɔ sugandile no ye jamanatigi Museveni ka politiki jɛkulu tɔn ma ye ale ye jɔyɔrɔ ta o sɛbɛn nin kama. Wasadenw y'o fɔ AFP ye ko ka kɛɲɛ ni sariya laban ye kojugukɛlaw be farati la ka u ka ɲɛnamaya bɛɛ jalaki walima hali ka saya jalaki da u kan ni u ye kojugubaw kɛ.